Kota.
Changu mindo chakenye, tumeshibana. Tukiwa wawili chumbani, hatuzimita. Kocha mirefa yeye, mechi kichezwa. Anapenda nchelewe, siwahi kufika. Pasiti malavu masheli koko. Mtoto wa moto moto anacheza malewa na soko soko. Baby oh oh, kanikamata sileti fyoko fyoko. Gari razima moto na ringa na deka kama katoto. Kwake baby oh oh, ye peke yake anaweza kufanya mimi ni date. Sisubutu kufanya ushenzi anikamate. Ache Mungu kuyumba siwezi, njia niache. Na tena ushauri spendi mimi niache. Dunia ni kote,
kote, kote.
Sijamona yoyote
kama yeye.
Dunia ni kote,
kote, kote.
Sijamona yoyote
kama yeye.
Galante, galante,
galante, galante.
Baya be, baya be,
baya be, baya be.
Money day, money day,
money day, money day.
Shima day, shima day,
shima day, shima day.
Inene,
lega,
inasa,
iba,
inete,
what?
Inala,
lega,
ineme, inabia,
come on,
kileme,
iba,
inatam.
Nebiale, kamaskata wa koko. Nebiale, kamaskata wa koko. Angelina utumina jemena kome kaskata koko. Angelina utumina jemena kome kaskata baby kumina.
Adiskata koko. Oh mina, you did make me kolo. Baby oh mina, adiskata koko. Oh mina, you did make me kolo.
Dunia ni kote,
kote, kote.
Sijamona yoyote
kama yeye.
Dunia ni kote,
kote, kote.
Sijamona yoyote
kama
tope, pepe, tope, pepe, tope, pepe, tope.